wako amazinganywa bambi atenno wobula ensanyala nange no mutima ne kuntiemoka kuba bambi omutima wakuwamba wamma ulichimu bambi nchikola nsanyise obulambo bambi kwatalinga banno abalala abalimbo mukwano olimusukali okimanyi atowomerera Tondeka, wetsanyo y'omutima gwange Tondeka, wovao nempewe mfuwa nyo Tondeka, abatu labanga mbaka mbentia Tondeka, ondese mwefumo limba nyo Tondeka, wetsanyo y'omutima gwange Tondeka, wovao nempewe mfuwa nyo Tondeka Siranzo mponyo mkwa Urunange nowe ni mume Neta neta Tondeka, wesanyo y'omutima gwange